I myself real tire in a 2020 record. Baddest, baddest, make this one, in this one. Mama, ma, pi, piano, ma, ma, pi, pi, piano. Ma, samba, kani, so by shimbo, kina jamba. Me, eto, onga, kati, kirio sigara na bangi ni hivyo hivyo tu kuharibia afya tu tukiweka kazi mbele pombe baadaye sigara na bangi hapo tutajenga kama sio hivyo hatutajenga ta watoto watasoma watachiwa ta ata pombe la masanga toba shimbo kina jamba me etonga kati
Octopus made it.